America's finest. Baby, baby, baby. For more party mixtapes, follow us on DJ Buntuki. It's none other than DJ Buntuki, the champion.
Just a kiss, baby.
Le général Dangote, le grand Mbao, aussi un beau
DJ Buntuki.
Tamu kupendwa nawe. Maneno, tumeazoea. Vijineno, neno, tushazoea. Mpenzi wangu mubaya, kwani nawausu? Shepu yake mbaya, hivi nawausu? Mtangaji malaya, wow. Na wabusu nini wamegusa babaya? Na mwaka huu, lazima wachuchumai. Wameingia chakike,
ewa,
chakike. Wameingia chakike,
Chakike, Abutale, Don Mendez, Bajuni, H. Bajuni.
Chumbani enasi, unipatia panado, kujenga za mesi, na mashuti ya Ronaldo, yani, ndani nikiingia tu.
Anachukua, anaweka, wa.
Kwenye gari
anachukua, anaweka.
Iwe jikoni au varandani,
anachukua, anaweka. Doze, anachukua, anaweka.
Nitaje salama joto, twale soji pepe. Oya Kongo joto, twale soji pepe.
Oya Mose Kunami,
oya
Ricardo Mbomu, oya Mama Dangote, Doni Fumbo.
Chu,
Joseph Mertier, Kaya Musa,
Fukama, Diamond, Fukama, Quadra, Fukama.
Papa no be my year, Papa no be my year, Papa no be my year. Papa no be my
Ayata katra kuga kate aloba kate
Tibaye
Yes Choisi matata
Tuma
Akuga kate aloba kate aloba kate
Sukuma
Yes Adolfo Mute bachi la mouina
Abangazuma
Joseph Poussala
Abangazuma
Zodwa
Andere
Il Parale
Dare salame ngasuma
Akosham
Daimon ngasuma
Kaya Musa, Kama Mfama.
Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu. Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu. Onasema usiniguse, usinitachi, salamu iwe kwa miguu. Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu. Kwanza kafali
Kusimba te
Corona Kwaza kona ukomba Corona
Kusana musika
Corona Tena wa maski
Corona Demetri
Corona Mikono ya kokosha
Corona El Vigo St. James
Titi's Stone Mike
Ibi Santos
Ayolizer
Today is today. The boss On vous a parlé de nos deals. On vous a parlé de nos fortunes.
Yeah, mon pao, mon conti.
Fais-moi rêver, bébé, en douce. Envoie-moi la vidéo, allez, mes douces. Check in and wine in it.
We'll be right back. Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambenami, Zungangishilana, Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze.
Alinifanya sopa, alini chenga chenga, chenga. Utadani ni dropa. Dropa. Mapenzi ni kama safari. Mina we tumetoka mbali. Wanasema hawana habari. Na kuomba bebu sijali. Kima njonjo. Kima njonjo. Kima njonjo. Kima njonjo.
Umotos. 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 Umotos.
Umotos.
Watcha, you sound bodyguard. Tamata makapulida kama bodyguard. Matoto, abonyo mototo. Everybody kotoko, mabali kusoko.
This is DJ Bunduki on the wheels of steel. Follow on Facebook and Instagram at DJ DJ Bunduki.
Segere, kufute kando, kutumishe tembere Nyonyeshe mamu, watikisaje wezere Sa ipekete, 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 ipekete
Baby show me, I wanna see you dance
Ipekete, 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 ipekete
Baby show, baby show, show them vile ulivo machachali baby show, shod, unasonga je ugali baby show, shod, mambo ya kizanzibari baby show, shod, kama weni pisikali Mwembamba amunene tuoneshe manding
Swada.
Changanya masebende, chakacha bowling
Swada.
Kwa chini tekenyi, wawawo ngonging
Swada,
wawawo,
Swada.
Ngongingo
Sani pesa migando, nyani ngedere, viuno mgando Gani segere, kubute kando, kutumeshe tembere Nineshe mamu, watikisaje weze Ipekete, 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 ipekete
Baby show me, I wanna see you dance
Ipekete, 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 ipekete
Baby, 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 me vibe you Supreme. De Italia baja pa' Medellín. Tú me tienes como Jesse Avión, soy como el Jin y el Jan. Corazón pateando como Jackie Chan. Tú me tienes volando como Peter Pan. Tú eres mi campanita, yo te voy a sonar. No hay excusa, dale, quítate la blusa. Tú eres italiana, a ti te gusta la medusa. Tranquila, tú eres mi tranquila. Este flow que tengo no se vende ni se oscila. No hay excusa, dale, quítate la blusa. Tú eres italiana, a ti te gusta la medusa. Tranquila, tú eres mi tranquila. Este flow que tengo no se vende ni se oscila.
Baby, 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 tú eres mi trap lady, tú eres mi trap queen, yeah. Baby, 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 mi vibe you del alcohol, mi vibe you della weed, hey.
Non posso aspettare, togliti i jeans, voglio fare quello che non dico in TV, sto facendo meglio ma lo tengo per me.
Kisura cha upore kama mama yangu,
la la la.
Unifunde kwa mkole uwe somo yangu,
la la la.
Ubetuli sosomole chuzi kwa matandu,
la la la.
Nile bungo kwa kidole mambo chambu changu. Baby you make me
aye, aye.
You make me fall in love
aye, aye.
And I go tell my mama
aye.
You make me fall in love.
Aye, aye, aye.
Pole dear ex, mwezako nipo salama, eh, salama. Mambo ya mastresi, nisha sahau hizo zama, eh, hizo zama. Akusizeki, na deke zota za ni mwana, mwana. Tena mchoyo akiombeki, pendo sola kugawana, gawana. Penzi sila kudoko, adoko,
odoko.
Nakula kwa kunyofo, anyofo,
onyofo.
Kama embe nalipopo, popo,
popo.
Uku tunajifoto, foto,
foto.
Kisura cha upore kama mama yangu,
ta la la.
Unifunde kwa mkole uwe somo yangu,
ta la la.
Ubetuli sosomole chuzi kwa matandu,
ta la la.
Nile bungo kwa kidole mambo chambu changu. Baby you make me
aye, aye, aye.
You make me fall in love.
The Christmas shall be my karma. I get your shots at the end of the month. I'm the road, the shoe, and don't drag more. Can't you go to the bed? I'm more. I can't let the life forget that the more. ye kaki dada chizumo
Nikauza shamba, amosha nunuliwa Usije tanga tanga kwa waganga, mwisho kaibiwa Mpaka varandani tulicheze vanga, toto mejaliwa Mine tamani kumushika,
wa moto
Asa nikipuunda,
wa moto
Akikatiza kwa mta,
wa moto
Uwala unasonona,
wa moto
Tena alivo umbika,
wa moto
Toto nyama kanona,
wa moto
Samini tafanyaje Naishi ya kumuona Anakomesha sister du Wanamuita mama yao
Namtamani kwenye bedi tu kanikomesha kwa viwalo. Ayo macho ukimuna kama amekula kungu. Alipofumuka na shona uko nyuma kama nundu. Nasipaka wiki umbo nishanga umbo mejaliwa. Uko kibada nitauza shamba amosha nunuliwa. Useje tanga tanga kwa waganga mwisho kaibiwa. Kakafara ndani tulicheze vanga toto mejaliwa. Minatamani kumshika
wa moto
asa nikimuona
wa moto
akika tiza kwa mta.
Si va min paone che acha juzi quando menzi che sa duca tumbi.
This is DJ Bontuki on the Wheels of Steel. Follow on Facebook and Instagram at DJ Bontuki.
Missing our kissing, all we pack a bit. Long, long time. I'm on a quarantine in a kayak.
It's been a long, long, long time. I'm missing our kissing, all we pack a bit. A long, long time. For every lonely moment, I'm on quarantine. The girl at double, double. Too bad to come a singer. Sour, yeah, revenge. Ay, 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 ay. Cause you ain't being gay.
Baila, baila, mamacita. Baila, baila, mamacita.
Y hasta Francia, baby, qué elegancia. Perfume Chanel Dior, baby, qué fragancia. Está rica, delicious, you look scrumptious. I just wanna be inside, feel your emotion. Me mandas un emoji de eso que soy como el diablo. ¿Por qué no hablas de frente, baby? Háblame claro. En este cuento yo no quiero ser el malo. No mandes señales, vámonos directo al grano. Dime si tú y yo nos vamos al lugar lejano. Sigue ese movimiento, to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to. Si el rumor es que su nombre es María, 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 ¿quién diría que me enamoraría aquel día?
I don't think the love is overrated. Just the underlying issues got us agitated. Not to mention when your intuition's activated, we don't really see it eye to eye, it's just masturbate. God walk with my niggas through the magistrates. Pray it never got crown court on her majesty. So tell me woman, is it one man? I tell y'all pump pump, AR, is it enough man? Cause if so,
the love is overrated, so I chose the commas. I be joking for the
now hear this.
Ghetto Superstars Entertainment.
Nakshi nakshi, wangu my baby, unanimaliza. Ngari ngari, unawaka videdle kwenye kiza. Unanikidani. Oh my baby, unapendeza. Wanawenda ni dua yangu milele. Naona leo niko nawe kama ruba mimi nza kuganda. Kifua nilala kubembeleze kama ya imama nza kulinda. Na mshukuru ja kukupata kidoshi. You got a beauty smile we mama wabobo. Na wale wanyuma waliniona poyoyo. Lakini kwako manisha fika. So let me sing for you, for you, for you. For you, minataka ni kuimbie. Baby, let me sing for you, for you. Let me dance for you, for you, for you, for you. Minataka ni kudansie. Baby, let me dance for you, for you. Nebaridi mindo dupe. Nikufuniki na bubu bubu la maha. Unanifanya minilewe. Unaniweza mpenzi lako minakaba. Mie, kote nilisaka saka. Wakunifati moyo wangu sikupata. Wengine nilitapata ba wakaucheza moyo toka kama kaya.
shukuru ja kukupata kidosho. You got a beauty smile we mama wako. Wale wanyuma wali nyona poyo. Kini kwako manisha fika.
So let me sing for you. For you, for you, for you. For you, for you,
minataka ni kuhi.
Give me your heart, don't cause the baby. So go back, don't know, you be late. I want your heart, so we won't be. Baby boy, don't you delay. Young uncle, who went on your sweaty. Young girl, I'm gonna give a magic. Then your mind, you can relate.
Moyo kakuchagua, mdomo ukasema na kupenda.
Ghetto Superstars Entertainment.
Mwambie umepona, alokutesa moyo kusumbua, maumivu yamekwenda. Ni zawadi ilopewa, macho ni pepese wapi mikipofu kwako sioni. Penzi limetaratani na pepewa, harufu ya marashi rashi nkitachi tachi shingoni. Vai vai bui kanga, viatu vya kuchuchumia kangaru. Kisema tuitanga, weubani fukizia pambetu. Ukisungushia shanga, inashuka inapanda chini juu. Nishetafuna karanga, asa chumba ndo kiwanda watoto tu. Yeah, yeah.
Saizi yangu, yani nalioga sopu nawa. Filimbi nitapuliza, kuita ndege waje. Raha zimefululiza, wako natoka aje. Hadi bububu umepitiliza, tuko kwa bibi paje. Taratibu naniliza, baba.
Tulivuruge baranga, chimeneza kunengua. Nikienda ikitanda, shuka za maua uwa ya maru. Kisha tukonge na vyanda, mambo ya kujizimua na valu. Nifunge upande kanga, babu juma we kwa ruma kwa kwa.
Oh baby, oh my.
I can't shoot as a way because I'm a side. Me and they say love you. person where they talk, don't chop belly food. Back in all the days, them call me a fool. See me today, say my God, I'm grateful. It's true, love. Say me, I know they do grab, I know they better. Right now, I can do grab, I know they better. I say, you don't want no, you want to drop, oh, hey. You don't want drive, you want to flex, oh. Where they worry you do for your party. Cause where they feel I like to complain. You know I want you said you could be good. You expect my honor to fall from heaven, oh right. Cause where they party last to the complain. See where they worry you do for your party, yeah. Do grab, I know they care. That's why I know they do grab, I know they care. Come now, sing, say. If life give you pain, please pop champagne. Don't give a damn, don't you complain, no. See these people, them are insane, oh. If life give you pain, please pop champagne, oh. Don't give a damn, don't you complain, no. See these people, them are insane, oh. Yeah, tell them, yeah, see, oh God, yeah, me look, no nobody for my side. Me, I look my left, my right, I see nobody for my side. Just like,
now, don't come, now, don't now, do, just go in now, the slide. Now, here, yes, for the here,
only
here.
God, they my side, yeah.
Mate, unanitesa kwa kusambaratisha hisia zangu. Nimepatiwa namba yako ili niweze kukueleza hisia zangu kukuhusu wewe mami. Kama vile mtu akifutwa kazi anakata tamaa na kupoteza matumaini, jaribu basi chukua simu zangu nikueleze yote yaliyomo moyoni mwangu, hey. Chukua tu simu zangu, sina ubaya nisikize. Nikukupenda tu unanizungusha kichwa, baby, hello. Chukua tu simu zangu, sina ubaya nisikize. Nikukupenda tu unanizungusha kichwa, baby, hello.
The hanging there, kama tani boy, kawia kushika inani tanmio. Kasio milele, nipe kamio. Siasa tuwache ma, shika phone. Jua miku zako daily zinani move. Kuna vile ma unanidu. Bora ujani block na jua tuko either. With you, me plus you, ni one. Rock may pick a kudita. Aki, sikunda kuita. Nda kupinda. Hadi tuletwe kwa news YouTube channel, hadi tupate ma views.
Hello, chukua tu simo sango. Sina ubaya nisikize. Niko kupenda tu, kuna nizungusha kichwa. Chukua tu simo sango. Sina ubaya nisikize. Niko kupenda tu, kuna nizungusha kichwa. Baby, hello. Niko kupenda tu, kuna nizungusha kichwa.
Okay. Ulimikona limau, niko ready for talks. Shayona goli ya meshika andikuwa box. Ama ni wache ipite kadegea. Wengi wakikusumbua kwangu legea. Ma blue ticks najua umesoma. Mtoto kitu pia umesoma. Tukikosa kushika na jipe excuses. On your beer, fata iwe aje. Siwezi sema deuces. Ndio nani ya kuhav jikoni ndugu. Inatoa supu kwa jebe. Noka kitu, but nataka kitu na wewe.
Chukua tu simo sango, sina ubaya nisikize. Niko kupenda tu, kuna nizungusha kichwa.
Don't fall for the telephone. Why you won't let me even go? We are ready to come to my mind.
Ghetto Superstars Entertainment.
No, I'm not trying to set to go. You're looking for love, I'm looking for a good time. You ask for more, I'll let you down. Friend with
its benefits no longer beneficial. You say you won't be my lover. You say you won't be forever. But I ain't down for that. No, I ain't got plans for that.
No longer beneficial.
You say you won't call me baby. You say you won't see me daily. But I ain't down for that. No, I ain't got time for that.
DJ Bunduki. DJ Bunduki, the street champion from Ghetto Superstars Entertainment.
How we go do ammo? I never ready to get do love. You say I love you, baby, talk your own. But what I'ma say if I don't love you so? Will you let me go? Make I no spoil romantic paro. It was good while it lasted, oh. Don't let me take you for granted, oh. Don't fuck it up when we having fun. Why you wanna swear to be a pentagon? And baby, I'll be ready 2021. Yeah. No, I ain't trying to settle down. You're looking for love, I'm looking for a good time. If you ask for more, I'll let you down. Friend with benefits, no longer beneficial. You say you won't be my lover. But I ain't down for that. No, I ain't got plans for that.
See, I don't know why you fell for me. All I know is that you love me. I know how it started. All I know is that you love me. Baby, when you fire, you could bend the way to tie the tire. While it's only higher. Cause I love you. Because a baby ni yombe mungu ni pate. Iwe biringaya mamukate. Anything you want to figure out mpaka ni pate. Just know baby, I'm on my way. Yeah. I'm on my way. I'm on my way. I want you to know that I love. I want you to know. I want you to know. Want you to know that I need you. I want you to know. You make me lose it. You make me want it. Every time I see you around me, you make me feel it. I'm gonna give you every time you want to tell me, baby. Think because a baby need your baby when he parted. We're beating on your mom, cut anything you want to figure out. I need
now,
passion.
Share this.
No, baby, I'm on my way.
Sinceramente, yo solo quisiera, yeah, no.
No quita con disquilos.
Siempre está peleándome. No drama, no drama, no drama. ¿Por qué tanta pelea si terminas de mi cama?
Sifa za kihaya kilichojariwa mahaba, imani na busara. Mabibe, nilikuwa pabaya, ukaniokoa mesaya. For your love I never tire. Mabibe, I'm in business, kama gym utenda fitness. For your love I never do less. Baby, you, baby, Ahoreji, Regina, Ahoreji, Regina, Ahoreji, yeah, yeah,
no, no, no,
Ahoreji, Regina, Ahoreji, Regina, Ahoreji, Regina, hey, hey, yeah,
and you sing for my papa, you throw the town when
shika kitita, kitita. If you wanna be a movie star, movie star ni na kikizi soisha, soisha. Ukama simu pocha, unani tocha. Na kuita jitele, I can't do without your love.
Ukama simu